Yamde sapo e jedidi filmaji chapandi tati yonido e Dakar to Bamako e wakati windari teddube yonti nanti ndion kabruji di.
Omar Mamadou Sow.
Lundibi Senegal ngala hajuji ngala kongoli winiko Omar Gueye jagordo kalfinada kongol lamungu dum non ko hande kujindiral mabbe jani yankobe wonno no be gaddor dum wadde e kala balle sappo e joyi e saha mo ganduda al hali dawrugol ina jawsi e der leydi ndi to leydi Mali yogo e pelle dawro kolli wadde mum en yadudi e fifo no horejo jagordo o shogel mayga woni e do wirdi leydi ndi lando M5 RFP holli hen mette bendi mum main ketto halo horejo o jagordo mawdo Grande-Bretagne Boris Johnson o tentini nanondiral ngal leydi makundi CFD e leydi Rwanda jowtingal e dannibe be ndewani sariya kanko Boris Johnson omo tawa hande to Kigali hedibi koni woni badi kabruji di joni joni piren paciren on chelminama hedibe refi fulfulde dadi adunaru no mbiru non joni ko hande kay kuccindiral e janiyan kobi lamugo wari eno adur dum gwadde e kala baldi sappo e joyi Omar Gueye jagordo kalfinada kongol lamugo holiti ko wadde kay program timmudo kam e ko hali woni sababu jam hanki dilleri de lulibi be mbadi e der leydi Senegal o hali dum ko e gal kuccindiral gal be kay wadde no mbiru don e kala balli sappo e joyi en kettoto Omar Gueye e fandu hala Ibrahima Niang.
Mais une démocratie c'est également des lois.
Bede andi demokrasi e leydi ndi ene waddi monikala lundibe be e laamibe be yettude boluji e potuji de hanga e dum don ko lundibe be nodduno dum e be madi dum ko tan wiide ko miijo mabbe ngam haaldude e yimbe be kono non gannumi tan ko be madi dum caggal de be mbasi wawde rendimbe yimbe ha heewi e seppo mo be nodduno dum non tagi be namdi yimbe be yobe kong dum don non jangirmi dum tan ko fijirde jeewi hami tampi dum mi waawi innirde dum kono non so wona fijirde fijirde tan mi innirde dum ko heddi ko minen mamin jokku golle amen mamin jewto no feewi gongol so wat mamin jewtin darne amen so tawi gongol wadi so tawi gongol be noddi dum minen laami bebe
mais nous allons effectivement analyser par rapport à cette situation.
Hala Omar Gueye jagordo jogido kongol lamu Senegal to Mali ina wayno yogo e pelle dawro de kuliti wadi mum en yadudi e sifombo horejo jagordo o ono shogel ko kala mayga woni e do wirdi leedi ndi kono CDB ko gardido landa M5RFP omba arte e sababu hulirgol mette berne mabbe o tentini ma landa mak o beydu darni mum e saladi no leedini woni yarudini en kettotombo kanko kono CDB firti hala makko ko Moussa Omar Bari.
La motivation principale est que depuis
sababu mawdo o komin teskima wadi hande lebbi ko fedde M5RFP fonnonde wonde saldu ngam pewnugol Mali tawi kadi ina wondi e pandale malinaabe de fedde wonti koye jiimande shogel kokala mayga tawi koye gartameje goɗɗe ko hunde de min jaɓata ete ɗum ɓooyi hande sabu ko gila shogel toɗɗa e hoore jagorɗe min mbaɗi bawɗe amen foof ngam ɗum darto kono laataki wonde e jiimande laamu ngu firti woppude laamu ngu ina waɗa ko fewani ete wona ɗum immini fedde nde wadde fandare amen ko wattude fedde nde e sababu godal mayre woni salade laamu ngu fewani e darade hare ngam darnude leydi Mali ɗo ganduɗa malinaɓe foof ina mbawa yitade hen koye mabɓe e nder pellite kewɗe ƴettaɗe ɗo e nder leydi ndi min jewtidaka min tintinaka min tinata ɗum tan koye ayawuji he hono no malinaɓeɓe foof tinirta ɗum ete ɗum so jokki firti wadde fedde nde nattat wonde fedde mantininde
ko noon tigi tonto Mali ardiɓe konuji ɗi kabri wondi ɓe piyi konuji walla mbiyen nokkuji ñiɓirde pelle kuliyankoɓe jiyaade e fedde Katiba Masina innitirtonde jihaadiyankori yewtinde e Alkaida ɓe kolli ko piyanɗi weeyo ɓe mbaɗi e ɓen ɗon ɗum koto wuddu leydi waɗi ɗum ko caggal wargoji ciwliniɗi fewde e temedere e capanɗi tato e ɗiɗo tawi ko siwileɓe ɓe ganduɗa mbarama e yontere ƴaɓɓini nde to RD Congo ina wayna ɓeɓe ganduɗa ko robleɓe M23 ɓe hareli mumen e konunkoɓe ɓe sabima ko jasan yimɓe sappo e tato pitali mumen keddima ummade sappo e jeenayyi jaguino gase go nduɗo lewru wini ko catal fedde oni kalfine walla darenigal haqqeji e foddeji bani adama ɓe kuliti heewi ɓe ganduɗa dogui ɗinɗon nokkuji tindade tonto leydi Rwanda en kaline e ngardini di jagordo mawdo garando wala mbien Grande Bretagne hono Boris Johnson o tentini nanondiral ngal leydi makundi fifde e leydi Rwanda juutingal e danibi be dewani sariya kanko Boris Johnson no hande ombo tawa to Kigali lamor Rwanda eden gondi ay satuli ay satumi salminima
salmitama Omar Sow
ay satu ko mbawda min sifunadi e hala Boris Johnson hande ton to Kigali
no bidani ko non tigi e Boris Johnson ene o sahay dawol to lamor de lady Rwanda woni Kigali o andini e alhamis hande de lamu Grande Bretagne iwani wala mbien bosani pelital ngal jogino yaltinde danibe ko alda e sharia e lady mumdi fanude dum to Rwanda holli inyingobe ngal nanodiral hakkunde Grande Bretagne e lady Paul Kagame di kani kay ko famde e perte gite mumen nganda hankadi Rwanda wonti lady bamtindi humpide e balde tabide de lady Royaume-Uni bamino pelital wide hankadi danibe lady mumdi ko alda e sharia koko jaltinte pane Rwanda tiagal dum pelle kewde yiru fedde mawni aduna rundu e pelle denoji hakki bi adama e hakki danibe be gullitino e yeso sariya hollude dum wana hunde hande dum sabinoma Umar lana jogornone dawde adibe e mabbe e to Rwanda haiti yade e wi jaindeji tawadi Grande Bretagne hay Prince Charles woni bi lamdo Elizabeth II kando lomtade yummume jappernde yadane ngal nanodiral kanko ne o mon tawa o saha to Royaume wala mbien to Rwanda e be kani kanko e Boris Johnson tawede batu leyde gonnodi e jimani Grande Bretagne kuno dirte Commonwealth batu wadongu aljuma jangunde e asay baw jangu
ko non tigi Aissatou Ly may njoko rewndaadi din kabruuji a jarama to RD Congo suudu nyaaw toru nyaawoji ndu Kinshasa habri hande alkemes accitugol vital camere goto e badinobe horejo leedi ndi Felix Tshisekedi 15 di kanko vital camere ombo rewreteno al hali ngeñari mbundi e dognudi kalifi leedi ndi eluru jegoburu ujunu dide no gas o sarana no mo chokdi dubi no gas kaso haisu tawi dum ustino ma ha dubi sapo itati e nyawuru filitanonde eluru jegoburu ujunu dide e no gasego ko nyandi didi ndudo leuru kadi nden nyawuru fuditano nyawedi awokaji makudi kulli hande o woni gorko keddo hori makko Ethiopie fedde oni halfinande haqqeji bani adama in wayno non be kabri mette berne mabbe war ngoji civil en to hirnaangi leedi ndi Michel Bachelet darinido golleji haqqi bani adama to oni o yamri de tefore lamde watte ngam famminde sabu buuji war ngoji ben yimbe limtitebe e temedde rewbe kame sukabe kamen ne barama hen ko fotini ujunnaaji didi eggi e nokkuji mu men tawi kay ko dorde de ko duppali Vladimir Poutine ene dari e tinudi jokundiral hakkunde e leedi BRICS woni Brazil, Russie, Inde, Chine, kame Afrique du Sud taw ko fati e jokundire hakkunde dedo leedi be mbad no wayna habbere be kapto leedi hirnaangi pawde mabbe e jukkoji Aishaso
Gollotobe leedi men na poti bamtude golle mumen e sifatiddo sabu wallidibe hirnaangi yankobe ene jeebi sardiiji gadani lennudi faggudu e jeegu wellitingu koni wi horejo Rusi Vladimir Putin faade e tawtoraabe de jonde faggudu BRICS nyande wietana wona jonde mabbe ka internet e dum o sofni pawgol kala saha jukkoje kese tubnide e dawrugol jeddoje ko foti wonde e no faggudu foti leloraade e on saha Rusi woni ko e waklidde jeegu mum e yimbe mum daribe e faggudu faade e wallidibe mum boowal leedi holnibe ko adi fof faade e leedi BRICS ko dum beydi hen Putin jewte ngam uddide cuudi jeeyirdi ende to Rusi e beydugol jeegu mo belaji Chin e der jeere Rusi puddama tottirgol petro Rusi to Chin e ende beydima ko dum labbitini horejo Rusi taw jokkondiral e bange demaka hedani hen chagal
Aisha so Ukraine ina sabbi hande pelital mawgal imurade dentalede Europe ngal dentali nuni batu hande to Bruxelles la mort de Belgique Kiev ina damini nde jonde mudum wala yamal mudum hebde jonde e der dentalede Europe nde jabate ono saha non Ukraine hebi hande kaptorde molonadi imurade dowlaji dendude Amerika habri dum ko jagordo mabbe kalfinada ndenago ko liddo wonde den kaborde ko roketaji kewdi doli sababu o ko yobi mbaw haptade leedi Rusi ndi ganduda ina edo mabbe woni hande e lebbi nayi pawdi hedibi kodo kadde tene kabruji men kikido on jarama yamde sapo e jeedidi filmaji chapandinay yoni e doli e leydi Afrika bismillah mon e jokki deg heddi ko e kabruji di
Omar Mamadou Sow
kala alkemes eden gadorno addudi radio golludi do kono hande ko jangtore mawni gaddaten nen jangtore ni yowti al hali ndema e der leydi Afrika gilende do hari hakkuni Russia e Ukraine fuddi remobe hewbe kulli ngakredi nyuluji wobbi bima engrais e der nebanteji mabbe e der dum be kuliti kulul mabbe kono kay e peje kandi bamedi ngam ndemanterindi waw rewdi lawul hande alkemes e taskara mo men on totama kongol on kollini miijoji mon ko fati e battane ndedo hari Russia e Ukraine e ngurnam Afrique nabe kame peje kandi bamedi ha in wayna ngureji chattudi di wawo ustadi ni fewi jofniren ndedo rogeri dimmeri e taskaram men ki waltari ndi men jado hen e Abdoulaye Diallo no biruden ni hande e in wayna jangtore meden maunde kalaten koko yowti al hali chadele de remobe jogi e leydi Afrika gilendedo hari hakkuni Russia e Ukraine fuddi remobe hewbe kulli na ngakira nyuluji wobbi bima engrais e der ndemanteje mabbe de dum non woni kulhuli dibi jogi kono kay e yiddi peje bame ngam chadele mbas heptade be hen woni jangtore de Moussa Omar Bari wadi
e hitande hikkande yoga e remobe leydel Afrique gite koko puttini hakkillaji ne owi je sababu ko den hari sabu ko buri ko hewde e nyuluji immorto ko de leydele Mamadou Kobi ko Diallo jayado e mojobere wallore remobe to leydi Guinée no arta e no be ngurdi o alhali
remobe ben e menen jokkube remobe ben derda men no metti cep pisse wano menen population on do ko e demangal wuri wano wawliramni onni kono si wano nyolugum hebaaki don andi leydi ndi ngure duuda e mum tonde ko mamen beydi ta nyolum wano partir tout o duma engrais chimique men beydi ta seeda hayti meden moddinde compost fi engrais organique ayde nyolunangal hebaaki demangal keldirtaano
ko faati e di nyolu ji ina wodi e yoga e nokkuji moptirdi kono kebgol gol webani sababu ko cioggelidi ne tiidi Mamadou Bella Dumbuya no arta e din cioggeli
wala won Bella ginel bendo ni engrais on satti moti moye engrais pi e sako engrais ko wonno wono 300,000 joni dum kono e dan 600,000-700,000 francs ginel addo dum ay jere de wadde tayno satti jonno jere den kadi ari watti ke hore dum no satende beditani kema
Afrika joga e leydele ndiyam no yawi arde ete won e mabbe puddima demal kono ha joni nyulu yi aka taw
ko reba kon kelda do wanu do nyulu nangal no yewtir denno aradi on haray no ottini seeda telen ko bangne nyamete bis haray nyamete o mi kanjinaki heborto wanu wowiri no tay
pular wi ko fere findi fedande ko dum sabi hebe chakka peje ngam be mbaw yitude ndemanteje mabbe e hitande hikkande Mamadou Bella Dumbuya
meden yettude fe ndarle pe ko honno me wawi ta remplacer de engrais ko addete kon ar me wawa wadugol nyolu e ko wona remede kon no on nyolu don ko wono venta kon hala français ko compost don ngare ko nyolu gol tiji buye
kono ko hodum sabi leydel Afrique no pawi e de leydi Europe ngam kebgol nyulu Ousmane Boukari Diallo witto Burkina Najo no jabo en
gila dadle ala independence o en nen gondo ala nen dema ne ada engrais leydi Touba ko to nen gatte ledde meden da no rimira no wodi rik amma wotu ni andume majju en daray al bangal e birki meden da ane koy men ko gudden do
ciagal dum homba arta e peje podde wadede ngam nde faware usto e o tenkini dinyoloji ko bonnoji leydi
biri ngal si len gode en andike no nakal mutu da yarata ko heewi wadi wala bingal tuwa ngal goni ngal wodi kay amma kangal hol mangal ngal nafata leydi fa wodo dum hal kala leydi dum denen gode on an bingal meden da bingal na i ledde dum woni ade ledde reena de gatte nyola ngongu wana ade watte en gefe pour na ledde ko yete phosphate naturel soni sonen gode no soudu fa usine fa wayla phosphate Burkina o eto engrais
hay so tawi hebe ngowi remde haakina nawe ciagal leydi hitaane hikkande di wonko woyibe ko wana dum
mi tanjinaaki waawete hebede ko reme ha yaltine iso wano ko wawdirden do ni ko maanyolungun hebo nyolungun wade iso si nyolu ala
demangal karan kel birta mo ya donc wi gol non remay on suba teba ko yaltin haray ko be baboyi remobe ben ko be hebu ko be nyamata kon taw si do wala fi hebu gol ko remete ko yaltinta
El Hadj Moussa Para Diallo no wajo bisnguli di etinare
terto den ande toro den Allah ko moji kon hiken don tutu gol ledde nyamete wano mango wano pia wano lemon wano mandarin wano banana wano non e si dun don tutama mi innali goddum go pullo futa wo hege diwata kusu wara hore si dun don no wodi a jakkay walo da si awrno fu yala haray nambara hebik
de sattende hay doknobe werlaaji mawdi ina kuli sabu so remaka so yi ha saha o heedi be jitoyta ko hen koy mabbe Mamadou Aliou daga ngawandere goto e doknobe werlaaji to leydi Cameroon no arta hen
ade de sadir mayake ji funo wakati woni funabde de me wonata de komi wonata motaji do latay hande wore purna fuma bala komi wonata hajjona min do garoji mu ko wonata be trengon ko latete demitirle to anda ban latta ki hande ha pao don le mangal yaati be to don kadi tamma tamaru sadir maseta ngam korole te ngamme dikawala
ndungu nati gese puddama e der yoga e leedel Afrique be remobe no e hakkunde kulhuli e peje sabu e biol mabbe so ndema ala wurde ala ko dum sabi won e mabbe no ero yo en dutto e ngowandi
Moussa Omar Bari a jarama e den jangtori mawndi teddubi hande alkemes e on to tamakol ngol lon kollini mijoy mon ko fati e battani ha joni ndedo hari Ukraine rifi e ngurnam mafiknabi e peje kandi jettede hen ngam codugol nguru was wonde hunde sattunde besnguji di kettuden
Ali Ahmad Diallo ko diwar basi hakkunde Russia e Ukraine hono chadele de Afrique hebaten chadele ngure na iwa e mudum wati dun tampinde dun Afrique foti ko gollude ko lambe Afrique be poti wadde jawle e ndema Afrique sadaka leydi sadaka ndiyam dum gese ngade Afrique wona e remde maro e blue hono ko anditirte alkama e sukar fu ko leydi fotata wurde mun hitande ko tawa leydi nde anarema ko buri dum nyaama hen yeeya hen laami ben be ben poti bamde jawle ngada e ndema e leydi fundare hono ko modjata e mudum ko reme e mudum fa heewa
Ahmad Omar Diko Morocco basi hakkunde risi ikren Afrique wi tampi hen aywa juno belor hangani ko woni Afrique wala ardi lingu ko ngal be dabe tata be jopi lingu jungo ko don tampina Afrique to wana tanke demal ngal be ballitiri moye goda ala fu kana hoyni ko wona jeewa to woddi andonki jeewdo jabarta do ko don tagane Afrique marde basi hakkunde ikren e Russie be galda fo lonceer ala ko bilindiri me wajbe mara parce que ko woni jungo ko jopi so ndata ko woni ko ngal
Jibril An Kong hande en ji lamdo Union Africaine darima yabbi koydi mudum ngam chadele gonde e der continent Afrique ngam dabboyde ko yimbe kewi jiggaade Afrique nabe yo wopite wawa nadde e ga e leedele Afrique sabu tampere wadi dum non leedi fuf ene foti jogade ndema mudum timmuka awo mudum timmuka gaynaaka mudum timmuka jogo kedal mudum nyamdu leedi ndi ha timma dum buri wonde lawul dum non yonti laamibe leedele meden nganda leedi fuf ene way nyamminde besngu leedi mudum ha timma taw jiggoyaake
demba seydi ba do e France tampere hakkunde Russie e Ukraine fotaano yottaade Afrique naabe so Afrique naabe de wino lawul ngala hay cadeele gote na jogi leedi na jogi ndiyam na jogi naange
lawul gandal e needi ummuba
Edi yankobe lawol gandal e needi ka RFI fulfulde on jaarama hidon weltana e odo taskaram men nyande nogay e nay lewru jeega buru hitande ujunaji didi e nogay e didi e yewtay fi jangube afrikinabe yaltay be afrika ya golloya e leede janane dun ko e juma yamdi jeetati fawdun silmaji chapande joyi on fo on salminama
Omar Mamadou Sow
teddube hedibe ina jiya ko burno dowlinde kabruji meden ko ngudi Umar Gueye jagoro jogido ko ngollamgu e widi makko lunde be lamgu in wayna ngala ko golli ngala kay ko badi sabi dilleri mabbe jamma hanki o halidum ko hande e beto e kuccindiral lamgu he waddude e kala balli sappo e joyi e jandiyan kobbe en jahino tonto mali to yogo e pelle dawro kulliti wadi mumen yadude e fifo mosogel mayga arderi jagorde de Odo hore jolanda M5 RFP on nani konguli mako e der jone meden kabruji en jehina tonto Grand Bretagne to tawa hande Boris Johnson jafdon to Rwanda bien Kigali ko ton o tawa hande Aissatou Ly artinin men hen e dan non to karallagal to ko Saliou Diaw teddubi joni joni ko kiwal tarindi.